Yen Wa Vibes. Real Vin Pops. Bessa.
Fasa, bala bala, humoto kigusa, utakutana na mbaya we mushka, ama piano makudusa, ewe na ma, blessings my G, niko na blessings my G, yani kama sisiki, ukinisema yani kama sisiki, blessings my G, niko na blessings my G, yani kama sisiki, ukinisema yani kama sisiki. Love, slow, above.